Vipi umenita sadali, nimekuja na ukali. Pafu moja unacheka cheka, kwani ulizani asali, wali kwa kachumbari. We muuni ama unatuchuresha. Tangulini umeanza kushinda maskani, tangulini umeanza kufuta mjani, tangulini umeanza kula vitu flani, tangulini umeanza kula malijuani.
Wengi sangona unachalasia, chalasia, kitu kidogo unakibia, unakibia. Galamia, galamia, na bado dogo unakipiwa, unakipiwa. Asa mbona unancholesha, 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 unancholesha. Asa mbona unancholesha, 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 unancholesha.
Usishangae na vuta kushindo inanturiza. Walisema unachoki penda ndoke kuriza. Miri mpenda totola turika niriza. Niri mpenda kweli ndomana liiza. Bola nipende kushima penzi shamaliza. Nimechoka kila siku kubembeleza. Nichanga mshe mwiri maskani kukimbiza. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha. Na mwingine anamtaka kajua mini tadata. Mini tadata. Sevi na pusha wangu nishampata. Asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha. Asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha.